ijwi rya Amerika I Washington DC. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri www.radioyacu.com iki ni kibanza cacu ca internet numanya w'ikiganiro muri sanga ku itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri uko mwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzo makungu wahariwe ururimi kavukire umunsi uhimbazwa mu gihe hari indimi zimwe zimwe ziriko ziratituka mbere zimwe zikaba zinamaze kuzimangana ku isi no mu karere k'ibiyaga binini Kirundi n'Ikinyarwanda ni indimi ziriko zitera zivangavangana n'izindi ndimi kandi zigenda zanikwa nabi mu Rwanda ikigo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco gisaba abanyarwanda kwirinda kuvanga indimi mu ntumbero yo kubungabunga ikinyarwanda mu Burundi ariko haratunganya ibiganiro byo kunagura no gukomeza ikirundi mu kiganiro muri sanga twatumiye Modeste Nsanzabaganwa umushakashatsi mu kigo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco mu Rwanda mutumire ndabaramukije allo ndabaramukije ego ku vyerekeye uwo munsi mpuzo makungu guhimbaza ururimi kavukire nikihe mubona akamaro k'uwo munsi kubijanye no kubungabunga indimi
akamaro kariho kandi n'abantu benshi barakumva uko ururimi n'umutungo w'abantu bose mu gihugu akaba ari umurage wabo akaba ari umutungo wabo bwite kurubungabunga rero bifite akamaro kuko rububatiye n'umuco ngo biba bishatse no kuvuga kubungabunga umuco wabo ndetse n'umwumvire n'amateka yabo umva rero ururimi ku bantu ni ikintu gikomeye cyane gifite agaciro ko hejuru kurubungabunga rero bifite icyo bivuze kandi n'abantu benshi barabyumva uretse ko wenda kubikora bishobora kuba bigorana rimwe na rimwe ariko abantu benshi barabyumva yumva impamvu yacyo
yego uwo munsi nkuko nabivuze uhimbazwa mu gihe hari indimi zimwe zimwe ziriko zitituka mbere zimwe zikanaba zimaze kuzimangana ku isi nikihe gituma izo ndimi zigenda zizimangana biterwa n'iki
indimi zizimangana ku mpamvu nyinshi icyari ya mbere niyo twari tuvuye kutitabwaho iyo ururimi tatu rwitayeho rugenda rwishakiriza yarwo ruvanga n'izindi izindi zirugusha imbaraga kubera ko zizanye ibyo ukeneye kandi zikazana nyine ibyo wifuza nk'iterambere n'ikoranabuhanga nk'ubumenyi zikagenda zisimbura buhoro buhoro za zindi za zisanzwe iyo abantu rero batazitayeho niyo mpamvu ya mbere kutitabwaho bituma indimi zikendera cyane zisubira inyuma cyane ndetse zikaba zanazimira zitabihaye agaciro ushobora kuzimira
ku bwanyu mubandanye
yego hari n'izindi mpamvu zijyanye n'ingufu z'abantu hari igihe abantu usanga hateye intambara cyangwa se igihugu kikaganza ikindi ku buryo noneho kigitsindagira ari ururimi rwacyo ari umuco wacyo ugasanga rero rwa rundi rwa rusanzwe ntiruhawe agaciro rurazimiye ruvuye mu bigo cyangwa se ururimi rushobora kuzimira n'abantu baruvuga bazimiye habaye nk'icyorezo indwara y'icyorezo ituma abantu bapfa ku bwinshi ururimi rushobora gukendera ndetse rukazimira kubera ko abaruvuga bataba bakiri benshi urebye ingorane ko impamvu ishobora kuba nyinshi buriya kugira ngo indimi zizire
ku bwanyu muriko mugira ubushakashatsi ku byerekeye ururimi rw'ikinyarwanda mubona urwo rurimi rwifashe gute muri iki gihe ku byerekeye uku rwandika canke ukuruvuga
ururimi ntabwo rwifashe nabi cyane tugerageje n'ibihe bya kera twavuga ko ibihe bya kera ururimi rwari rwifashe neza kurusha uyu munsi ku mpamvu zitandukanye ku mpamvu yuko kera ikinyarwanda cyangwa icyongereza gikoreshwa mbese tugiye nk'inyuma mbere y'ubukoroni cyangwa icyongereza gikoreshwa nta kibazo nta izindi ndimi gihura nazo kugira ngo zibe zakinjirira ariko nyuma y'uko igihugu kigenda cyagura amarembo gihura n'ibindi bihugu kibona inyungu mu byo ibindi bihugu bikora kigenda cyemera no gukoresha indimi z'ibindi bihugu mu gihe rero cyemeye gukoresha indimi z'ibindi bihugu nanone hazamo ko iyo ndimi zihuye yaje bikunze nk'abantu yaje bikunze zirakirana zigatiranya amagambo ndetse zikaba nk'abakeba bikaba ngombwa rero ko abantu bahaguruka bakaziha umwanya buri rurimi ukaruha umwanya warwo ukaruha uburyo rukoreshwamo ubu rero kuri iki gihe u Rwanda rwahisemo kwagura amarembo ku buryo busesuye ku buryo bwifuza gushyikirana guhahirana gusabana n'abantu b'isi yose indimi rero zivugwa cyane kuri iyi si cyane cyane zizamo ubumenyi tuba dukeneye kugira ngo dutere imbere cyane cyane zizamo ikoranabuhanga tuba dukeneye kugira ngo dutere imbere usanga henshi akenshi ari icyongereza igiswahili mu karere turimo cyane kirakoreshwa cyane n'igifaransa
cyane cyane uraraba nk'izo ndimi zacu ariko irundi ari kinyarwanda urabye nko mu bakiri bato cyane cyane ababa mu bisagara usanga nk'uko mwariko murabivuga kubera bahura na bafise uburyo ubuhinga bwinshi bwo kumenya ibibera ahandi ugasanga cyane cyane bashaka bakunda cyane indimi zo hanze ugasanga ururimi kavukire basa naho ariko baragwibagira naho baruvuga bakaruvuga nabi kugwandika kikaba ikibazo gikomeye nikiyo mubona cyokogwa cyane cyane kuri abo bakiri bato
hari ibintu byinshi byakorwa ariko ikintu cya mbere na mbere burya nicyo umuntu yakwita ubukangurambaga gutanga inama zihagije kugira ngo abo cyane cyane urubyiruko abantu bakiri bato nibo koko bahura n'ingorane zo guhuza no gukoresha indimi kuko ni nabo bamenya nyinshi urebye abantu bakiri bato nibo bari mu mashuri biga icyongereza biga igifaransa biga n'izindi ndimi wenda abo rero nibo bahura nazo n'ingorane zo kutamenya umwanya wa buri rurimi icyakorwa rero cy'ibanze ni ubukangurambaga no kwegera abantu abato ubagira inama ubereka uburyo bwo gukoresha buri rurimi cyane cyane unabagaragariza akamaro cyane cyane akamaro k'ururimi kavukire ugereranyije n'izindi ndimi bagenda biga ndetse rimwe na rimwe banakunda banajya gukunda kurusha urwabo kavukire aho rero hari inyigisho zikomeye cyane zo gutanga ari mu mashuri ari urundi rubyiruko rutari mu mashuri cyane cyane urubyiruko ruvuga rubwira abantu benshi nk'abahanzi abanyamakuru aba bantu bose bavuga rimwe babwira abantu benshi ni ngombwa kubegera muraka bakagirwa inama y'imikoreshereze y'indimi
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite Moses uratwumva
yego ndabumva neza cyane
mwiriwe aho muri irindi zina
ni niyo nkuru Moise ni neza na neza hagukira Pretoria mu gisagara muri Afurika y'Epfo
yego mufite ikibazo cyangwa icyumviro
ni nk'icyumviro na cyane cyane kubera ko numvise ikirago ni ku byerekeye indimi kavukire n'ingene nshaka gukundishwa kugwarukana cyane cyane tugerageje kuraba ababyeyi ba kino gihe ababyeyi ba kino gihe cyane cyane ntabwo bakundisha ururimi kavukire abana babo nk'akaruro nk'abantu usanga batuye mu bisagara dufata nka za Bujumbura za Rumonge n'ahandi hantu barita cyane cyane nk'uko mu ndimi z'igiswahili icyongereza abandi ugasanga bita mu gifaransa ariko bakibagira cyane cyane urimi kavukire kuko nimba uri mu Burundi nabwo wowe uri mu mahanga uwa warakurema ariko kabazi neza kubwe no gihugu ari mikiru ari mu Burundi cyangwa mu Nyarwanda utegeza kwibwa ku mwana wawe utegeza kumenya ururimi kavukire n'ikindi kintu na leta yari ikwiye kugira ngo ama leta yarakwiye kugira kwiyaranja akazara afasha mu gukundisha ugwaruka ururimi kavukire na cyane cyane nko ku mashuri ku masomero ururimi rwa kavukire rugakundishwa cyane mu mashuri na cyane cyane ndabona nk'ikirundi cy'iwacu ururimi runakenye navuga rurakenye gato kuko ngerageje kuraba nimu mvugirwa igize ururimi rwacu rw'ikirundi ntabwo navuga yuko bari bakwiye gusubiramo neza amajambo amwe amwe agize ikirundi nambari nk'ubwatuzo nambari bakakiryohora ururimi kavukire rukaryohorwa rugakundwa tukagwitaho na twebwe abenego nk'akarorero nagira nanjye ngerageze kuraba nk'ibyo bihugu bya Tanzania Kenya urasanga abantu bakunda ururimi rw'igiswahili na cyane cyane nk'abatanzaniya barakunda ururimi rwabo kavukire rw'igiswahili gusumba twebwe nyine dukunda ururimi rwacu rw'ikirundi cyangwa se rw'ikinyarwanda urumva icyo usanga ari ibintu biteye isoni na cyane cyane nko kubaho umuntu adakunda ururimi rw'iwe agakunda indimi z'abandi gusumba ururimi rwe kavukire mugabo de nibaza ko ahanini byo biva kuko udakunda igihugu cy'amavukiro kuko umuntu akunda igihugu cy'amavukiro nibaza ko yatekereza gukunda n'ururimi kavukire murakoze n'ibyo nacyaguterera
murakoze cyane turagushimiye yari Moses ari muri Afrika y'Epfo dufite kandi Vladimir uratumva
muraho
yego irindi zina aho hamagaye uri
irindi nitwa Tito
uri he
ndi mu Rwanda ni mu Karere ka Bugesera mu Murenge wa Rwego
ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro shikiriza
nanjye cyo navuga ku bijyanye n'ururimi kavukire
yego
mbona uburyo byagenda ari urabona ta minisiteri zishinzwe uburezi zafata ingamba zo kwandika nk'ibitabo hanyuma bikabikwa by'ururimi kavukire tuvuga ururimi rw'igihugu rw'umwimerere kugira ngo rutibagirana kuko urebye nko muri iki gihe abona ku mashuri abana dore za garidiyene usanga n'icyongereza biga gusa urebye cyane cyane kinyarwanda ni rimwe na rimwe ntabwo gikunze kumvikana mu mashuri matoya abana
alo
oui
mwandanye
icyo naho nacyo ni uko ururimi kavukire rwakwibandwaho cyane kurenza izindi ndimi zigishwa mu mashuri kugira ngo kuko zazibagirana burundu cyangwa se bakanafata bagakora bagashora uburyo bushoboka bwose bagashaka uburyo bajya bandika ibitabo bakabishyira mu bubiko bwizewe ku buryo bitabasha kwangirika
murakoze
ibyo mbona byafasha kuba indimi zakomeza gukoreshwa neza mu buryo bukwiye
murakoze
sa murakoze ndi kumujwire
dufise na Niyonzima Patrick Niyonzima Patrick uratwumva
ndabumva
uhamagaye urihe
ndi mu Karere ka Gasabo
mu Rwanda
ni mu Rwanda
ufise ikibazo intererano
bano kwa ngo nanjye ndice na kongera ku rurimi rwa kavukire bano kuvuga ngo hari hantu henshi cyane wenda ururimi rushobora kuba rwahe rushobora guteshereshwa agaciro cyangwa se hakaba kugenda rwibagirana nuko ngo nk'abahanzi hari igihe ujya kumva nk'umuhanzi ahimbye indirimbo aravangavanga indimi zo hanze akavanga n'izo mu gihugu ugasanga ntabwo biri kumvikana neza
ndabumva
ugasanga wenda nta gurimi kavukero uri gusohokamo neza ugasanga ahubwo ni indirimbo ivanga vanze cyangwa se ukumva nta mbese nta muco w'ururimi urimo mbo ahandi nukuvuga ngo nko mu mashuri nko mu marerero y'abana batoya cyangwa se mu mashuri y'abana b'incuke akenshi usanga bari gukoresha indimi zo hanze ntibibande cyane cyane kuzo mu gihugu imbere numva rero hajya habaho kuba wenda abana bajya biga izo ndimi zose wenda ariko bakibanda ku rurimi rwa kavukire kugira ngo hatabaho kuba rwa rurimi nyine rwa kavukire barwibagirwa ahandi hari igihe ujya kubona ukabona bateguye nk'amarushanwa akomeye noneho bakabaza mu ndimi zo hanze cyane cyane noneho babaza rwa rurimi rwa kavukire ugasanga noneho n'urusubije yasubijemo nabi cyangwa se akarusubiza nabi bitewe n'uko wenda bataba baruhaye agaciro cyane.
Murakoze.
Wenda icyo nagira nabaza ese nko kuri izo tariki wenda zo nk'itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri kwa buri mwaka tuzi ko aribwo wenda twibuka cyane cyane ururimi rwa kavukire ese bigenda gute hari inzobere baba barashyizeho ku buryo wenda zikangurira abantu kugira kuba zakurikirana ururimi rwa kavukire.
Murakoze. Reka mutumire abishyure mu mwishyure Modeste.
Murakoze cyane Fidel. Patrick agize ati hari abahanzi bavangavanga indimi abantu ntibamenye ururimi bavuga ibyavuze bibaho kuko nibyo ntabwo abenshi niko nawe byo mvuga mukaya ndi ya matsinda yose avuga abwira abantu mu ruhame kandi abwira benshi ababwira icyarimwe dukunda kuyegera cyane ukagira inama kugira ziti gerageza kuba urugero rwabo ubwira urugero rw'igikoresheje myiza y'ururimi rwawe kavukire rwabo ubwira abo ni abahanzi ni ababyeyi ngira ngo sinzi ibyo babivuze ni abanyamakuru ni abayobozi ni abanyamadini mbese buri muntu wese uvuga abwira benshi icyari agerageze kuba urugero rw'abandi. Patrick yagize ati hari ikindi kintu yaravuze ati mu mashuri y'incuke bige ururimi kavukire barumenye icyo ni ikintu gikomeye cyane pake ubushakashatsi bwakozwe n'abantu b'inzobere cyane muriga ndimi ku isi bagaragaje ko iyo umuntu cyangwa umwana yumvikana abanje kwiga ururimi rwe kavukire akarufata akarumenya neza izindi ndimi ziza ziyegera kuri ubwo azumva vuba n'ibizivuzwemo akabyumva vuba kurusha wa wundi utafite umusingi wazifashe azifatira rimwe icyarimwe. Rero kwigisha abantu kavukire bakiri bato bakabantu bakarumenya ni byiza cyane. Hariho ubungubu na Leta y'u Rwanda yabyumvise cyane bifataho icyemezo ubu kuva mu mashuri y'incuke kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza abana bose biga mu Kinyarwanda amasomo atangwa mu Kinyarwanda bakongera bakiga buhoro buhoro izindi ndimi bazimenyereza ariko bakabanza bakiga Ikinyarwanda bivuze ko igitekerezo nuko nibura umwana ugenewe imyaka 7-8 yaba amaze kumenya Ikinyarwanda akizi neza noneho akabona kugerekaho izindi ndimi kandi zikazamuhera kuzimenya kubera ko afite ahahera afite umusingi. Patrick yavuze ibintu byinshi byiza yavuze ati yashaka kuvuga iki kuri uyu munsi ko niwumva ari umunsi mpuzamahanga kuvuga ururimi. Patrick inzobere ziraza gute dutumira abantu bazi ibijyanye n'indimi bakaza bakatuganiriza abaganiriza abantu benshi tubatumira abantu benshi b'ingeri zose abato abakuru twavugaga abayobozi abayobozi b'amadini abahanzi babyeyi batumiwe bakaza bakaganira n'inzobere mu ndimi ndetse na ya marushanwa uzi uvuga tukayakoresha ubu ngubu ejo bundi ari kuwa kane ushize twakoresheje amarushanwa ubwo twasozaga twasoza amarushanwa twakoresheje amashuri yose mu gihugu afite icyiciro cya kabiri no ku mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu amarushanwa ku kinyarwanda ikivuga no gucyandika mu mivugo no mu nkuru ngufi ababishoboye kandi bajyaga benshi barabikunda bararushanwa noneho turanabahemba ku uwo munsi bivuze ngo ni ukugerageza gushishikariza abakiri bato kwegera ururimi rwabo bakarubonamo ibyo bakeka ko babonamo mu zindi ndimi batarubonamo bakarwishimira bakarukunda ubwo icyo gihe itariki makumyabiri n'imwe nanone twahembye umunyamakuru wanditse inkuru ku muco neza mu kinyarwanda kinoze mu kinyarwanda cyiza gisukuye nawe twaramuhenze ubwo ni mu rwego rwo gushishikariza bariya abantu bakoresha cyane ururimi abanyamakuru bakoresha ururimi cyane kugira ngo bite ku kinyarwanda bumve ko izindi ndimi nizo nziza kuko zifite akamaro ariko ururimi rw'ibanze ururimi kavukire ururimi rutazahava izindi zishobora kuza zikasimbuzwa n'izindi nshya ariko ikinyarwanda ntawe kizaza ibyo byose rero tubibakangurira bari mu magambo ari no mu bikorwa muri ayo marushanwa n'udutegura cyane cyane mu rubyiruko
yego
nakomeza fide
yego mu nyarutse
yego nyarutse Moses yavuze ababyeyi nibyo koko Moses ababyeyi niko baratubegera ndetse twanabandikiye n'imfashanyigisho yo kujya mu miryango kugira ngo burya hari ababyeyi benshi batuzi impamvu yo yo kuganiriza umwana mu kinyarwanda mu rurimi kavukire kuko hari abitiranya byunyuraho ni ibisanzwe abantu bose ntibumva kimwe hari abitiranya ibintu bakabibwira ati umwana wanjye niwe agiye kwiga mu cyongereza nagera mu rugo ndakomeza mubwira mu cyongereza kugira ngo akimenye akimeneke neza ni byiza ariko ntumurinde kuvuga ikinyarwanda umumenyereze ikinyarwanda muramutse mu kinyarwanda umuramutse mu kinyarwanda umusezere mu kinyarwanda amenye ikinyabupfura kikubiye mu kinyarwanda abanjirije kuri ibyo n'ibindi bizaza yarukije ndabona ibyo Vladimir yaduhaye inama nziza ari byiza kuko kwandika ibitabo mu kinyarwanda cyiza gisukuye kinoze ariko nanone ibitabo yagize ati bibika ahantu ahubwo babisakaza mu bantu ahubwo bakajya babisoma bakamenya ikinyarwanda bakabona urugero rw'ikinyarwanda kinoze ngira ngo nibyo muri rusange
yego reka tubandanye ku mirongo ya telefone hari Joel aduteye akamo Joel uratwumva Joel
ndabumva
irindi zina aho uhamagaye uri
nimona Joel nkaba ndo mu mujyi wa Kigali
ufise ikibazo ufise icyumviro
ndafite akabazo banjye no kubashimira ijwi rya Amerika n'ubwa mbere ndivugiyeho kabisa
murakoze
nahora mbahamagara ntibicemo ariko ndabashimiye cyane
murakoze
akabazo nagomba mbaze umutumiro ku bijyanye n'ururimi kavukire ngiye kuraba twebwe abantu ugwaruka dusigaye twararuhinduye ngiye nka za Tanzania Uganda bari Icyongereza ariko ugasanga baravuga n'ururimi rwabo kavukire ariko mvuye kubara mu Rwanda cyangwa mu Burundi usanga bariga ugasanga ururimi umwana ntakivuga ururimi kavukire akabaza rero namubaza baba bari gukora iki kugira ururimi kavukire ntizakwige rero ruvaho n'abana bari kuvuka cyangwa twe turi gukura ntituguma turutesha ntuza nsiguma turutesha agaciro.
Murakoze.
Murakoze. Murakoze namwe.
Reka bishure. Mwishure.
Nkize ko witegereje ko kubona uko ikibazo giteye. Wewe koko ugaruka ku bivuze hari ikibazo cyo kuvuga ururimi rumwe ngo bagume hamwe usanga bavanga inini akabona Icyongereza n'Ikinyarwanda cyangwa se n'Ikirundi akavanga Iswahili n'Ikinyarwanda cyangwa se n'Ikirundi ugize rero uti harakorwa iki hakorwa iki bibi ni biriya tumaze kuvuga ya matsinda niyo niyo pfundo ry'igisubizo ababyeyi yavuzwe twavuze mu kanya umubyeyi atamenyereje umwana kuvuga ibintu byo kavukire aba amurinze amahirwe menshi menshi amugurije amahirwe menshi menshi yo kurigaya nkuko burya umwarimu wa mbere na mbere ni umubyeyi umubyeyi atabigizemo urupfu nta gikorwa n'ibikorwa ntabwo bifata cyane nk'aho nk'igihe abifitemo ubushake abishyiremo imbaraga icyo dukora twegera ababyeyi tukababwira buri gihe dushyiraho imiyoboro yo kuganira nabo abantu benshi abanyarwanda ubona nko kuri radiyo na televiziyo dukesha ubutumwa buri munsi kenshi ku munsi tuvuga tuti dore inama turanyabone ntibavuga batya bavuga batya bavuga batya bakavuga bavuga batya tukabyandika no mu bitabo tukabisakaza mu mashuri tukandika imfashanyigisho zijya mu mugoroba w'ababyeyi no mu midugudu kugira ngo abantu bumve ko bafite uruhare rimwe na rimwe usanga atanumva ko ari we mwarimu wa mbere w'umwana we bumve ko bafite uruhare mu gufasha umwana kumenya ibyo rurimi no kurumuza birumvikana no na leta igomba gushyiramo ingufu nk'uko bigaragaza ariko cyane cyane abakuru bagomba kubera urugero abantu bato nacyo duhora tuvuga tuti iyo tuhuye n'amatsinda iyo tubabwiye iyo n'abatsinda y'abayobozi b'amadini tubabwira iyo n'abatsinda yigisha indimi ku giti cyabo iyo tubabwira iyo n'amatsinda yandika ibitabo iyo tubabwira kubera urugero abakiri bato no kubashishikariza gukunda ikinyarwanda kuko ubundi udakunze ururimi rwawe kavukire ikinyarwanda cyangwa ikirundi utagikunze ntiwanakimenya ntiwanakitaho ngo kivuge ku buryo bunoze buryo umuntu anoza ikintu akunda yita ku kintu akunda icyangombwa rero nanone ni ugushishikariza urubyiruko gukunda ururimi rwacu ururimi rwacu ni nk'aho nk'umubyeyi watubyaye buriya ntacyo warugereranya nacyo twararemaye ariko tugomba kugaruka twararemaye tugakeka ko ibivuye hanze ari byo byiza kurusha ibindi yego biza biza binabagira nabi ukagira ngo rimwe na rimwe wenda binafite n'ireme kurusha ibyacu cyane cyane n'ikoranabuhanga ariko mu bijyanye n'umuco ibijyanye n'ururimi ntituzibeshye cyane tuzibeshye cyane nta kintu kiruta ururimi rwacu nta kintu kiruta umuco wacu ngira ngo narisubije sinzi niba wari yisubije
mwabisubije neza Sylvestre nawe nyine ari ku murongo wa telefone Sylvestre uratwumva
yego ndabumva neza rwose
yego aha irindi zina ryanyu
Halo?
Oui, irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri?
Nasura kuri Twitter ndi hano mu Buganda.
Ego, mufise ikibazo canke intererano?
Ndabafite intererano y'uwo mutumire kabisa.
Avuga neza
cyane jewe ndi n'abana hano ndabyariye mu Buganda, ndabyariye muri Tanzania, ama ndava mu ndi Buganda ariko igitongereza hano mu Buganda. No muri Tanzania y'igitongereza cyane umwana muto cyane afite imyaka 9 ariko mugabo uri mu kabutire niko nagumye ndamubandanya kumwiza kugira ngo niraja mu Burundi wacu azamenya karanga ku Burundi none uwo mwana n'ubu turi kumwe hano ndagombara muse uyo mutumire yumve nge navuga kandi ari umunyamahanga atavukiye mu ibyo bihugu by'iwacu amuramutse zakeye muraho umwana turi kumwe hano muramusazi
muramwumva Modest arabaramukije umwana
wakaye
Hello.
Umwana na Brooke yabuke hanze mu rugo byo hanze ariko nakamba izandi misi wacu kuko nazi mwigize gose radize cyane nagira abaganirize mwumve ingene amenye izo ndimi z'iwacu kandi ari umunyamahanga yapfukiye hanze mu Burundi na hanze umwana habona na rimwe ariko kubera kumwigisha indimi zacu kavukire azizi cyane kandi y'icyongereza ariko agira ururimi rw'iwacu cyane gusumba indimi zo hanze muranyumva
ndakumva
uyu mwanda muganire gatoya
yego yego
niriwe
neza
witwande
Hello.
Ali.
Hello.
Ali.
Ali.
Yeye aziza.
Eh, amakuru.
Nimeza.
Ehe, urakomeye.
Urakomeye.
Kizira cyane. Ehe, uri kumwe na anda huyo.
Data.
Eh. Ndugo nawe
arakomeye. Ino mwana yavukiye mu bigo bya hanze ariko twabandarije kumwiza urumi kavukire. Kugira ngo aruzi cyane nuko muri ko muraganira musa n'abihuta aruzi cyane rwose niko tuganira mu nzu. Naranye ko atobandanye indimi zo hanze y'igicongereza. Ni umwana w'imyaka 9. Ariko ajikirundi cyane rwose mbere yagomba kukwisumbya kubera na mama we na mama we mbiyona nabaramutse
mwe bare
muraho
muraho neza
murakomeye cyane
turakomeye murakomeye namwe
natwe turakomeye
ehe Nishimye cyane. Nanezerewe kubona mwigisha umwana ururimi kavukire.
Mwigisha nibyo bya mbere.
Nibyo bya mbere nibyo bya mbere mwarabyumvise mwahisemo neza. Kuri
turabashimiye turabashimiye Sylvestre rero yari kara aravuga neza ko umwana wiwe naho yavukiye hanze kandi yiga mu Cyongereza mwigishije neza ururimi n'ikintu ciza n'ivyo mwari ko muravuga Modeste
ego
deka deka tu je no kubandi hari n'ubundi ari ku murongo wa telefone David uratwumva
ndabumva neza gatano kuri gatano
irindi zina huri
Deputy Eugene Ndinyamirambo
mu Rwanda
yego
ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
iyo ame ndabifite ari ikibazo ari n'icyumviro
yego
kandi ndamutuhuje Modeste no umuntu ufasha abantu cyane mu bijyanye n'ikinyarwanda n'ururimi kavukire musabiye umugisha mwinshi cyane
arabumva
ndahera rero kutubaza tw'amatsiko kugira ngo ntaza kutwibagirwa ndashaka kubaza umutumire wacu ese buriya amamuko cyangwa se inkomoko y'ikinyarwanda n'ikirundi biratandukana cyangwa n'indimi twavuga yuko ari impanga zivukana, icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri nkabaza ngo iyo dusoma ibitabo za Wikipedia n'ahandi hose dusoma batubwira ko n'ikinyarwanda kivugwa n'abantu basaga miliyoni 48 mu karere ka Afurika yo hagati n'ibiyaga bigari. Ese aho kwita ku rurimi kavukire ntibyaba bigarukira mu buryo bw'imipaka igabanya ibihugu gusa, ariko ubwo nyine yanatubwira ingamba inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ibifitiye abandi bantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka nka za Kivu zombi, za Uganda y'Iburengerazuba n'ahandi hatandukanye, kugira ngo ururimi rwa kavukire rusugire rusagambe, twumve nyine ingamba ziba zihari uko zimeze. Igitekerezo rero nari mfite ni icy'uko iyo ukurikiye ukuntu inteko z'indimi n'umuco nko muri Tanzania babungabunga igiswahili ukuntu bajya babigenza, ubona bitandukanye n'uko ino babigenza muri biriya bihugu, ubona ko n'amagambo agenda acurwa azanwa n'urwo rubyiruko tuba twavugaga haruguru ntago bayasuzugura, bayaha agaciro bakagenda bagerageza kuyinjiza no mu giswahili. Ariko mu kinyarwanda ntabwo ntekereza yuko ariko bimeze, duratunegura amagambo nk'ayo akoreshwa n'urubyiruko cyangwa n'abantu bakuze, amagambo nka shuguri, amagambo nka sawasawa usanga ari igiswahili ariko abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nkabona rero ko inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi idakwiye gukomeza gusa nk'aho yihagararaho cyane, kandi icyo kintu kirahari nise nk'aho itakwiga kuri uko kuntu yakwiza amwe n'amwe mu magambo akoreshwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi ngo iyinjize mu kinyarwanda, kuko no mu ndimi z'icyongereza n'igifaransa bibaho ko hari indimi bo akademi zabo zigenda zinjiza zikura amagambo mu rurimi rundi kandi akemerwa tukayakoresha. Aha ni numvaga wenda nagarukiraho ngaho, kandi ubutaha twizeye kuzabona inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi mu bikorwa bya bihuza abantu cyane ntigarukire mu guhemba abanyamakuru gusa, tukabona muri za Miss Rwanda n'ahandi hose hakunze kuvuka ibibazo aho wabonaga abantu bavuga ikinyarwanda basa nkaho ntabwo mbyemeza, ariko urebye byabaga nkaho n'ahandi henshi kandi mu madisikuru agenda afatwa mu ruhame n'ibibabame, ubona umuntu hari aravuze ikinyarwanda da asa nkaho adahawe agaciro afatwa nk'umuntu utari umusirimu cyane kandi arirwo rurimi rwacu ruduhuza. Murakoze cyane.
Murakoze. Reka bishure Modeste.
Murakoze cyane David. Yabanje baza tese ikirundi n'ikinyarwanda bimeze bite, banga bikomoka babivuze neza n'impanga n'impanga kuko ushobora kuganga ukajya igenda ukasengera mu Burundi ukaganira n'abantu ukabazishaka bakagusubiza ukagaruka udakeneye undi muntu wenda wo kumusobanurira buri kintu buri kintu, hari bimwe na bimwe bitandukanye birumvikana, ariko bitakubuza mu by'ukuri gusabana n'abarundi ugenda ubuzima. Umurundi wavuyeyo akaza mu Rwanda nawe ni uko, hari amagambo amwe n'amwe agenda atumva interuro zimwe na zimwe atumva, ariko bitamubuza rwose kubona icyo yifuza, kubona gusura uwo ashaka, kujya aho ashaka mu bwisanzure. Indirimbo rero zisa cyane kandi ibyo si igitangaza, indirimbo zisa mu ku isi hari indimi zigera zisa bitewe n'amateka n'uko abantu batuye. Yabwiza ati ese mwebwe ko abantu bavuga ko hari miliyoni 48 zivuga ikinyarwanda, mukora iki kugira ngo mwite kuri icyo kinyarwanda? Ibikorwa ni byinshi kugira ngo hari nuko tutaganiye hari hariye kumenya ibikorwa. Abantu bafite ibibazo kurusha abandi si abangaba bo mu biyaga bigari, si abangaba bo muri Kongo, Kongo ugiye masisha mu Kinyarwanda n'uruturuka mu Kinyarwanda nta kibazo, abantu magana n'amagana imisozi yose bo mu Kinyarwanda abasho bateye ikibazo, unamanutse efe za bwenyana hari ikibazo za ahantu henshi cyane usangana ko ikinyarwanda n'ahandi ni uko. Rero ahubwo reba hafite ikibazo kurusha hano byukuri abantu bafite ikibazo kurusha abandi ni abantu bari mu mahanga ya kure azaburaye na Amerika kuko bo nta n'uwo bahura nawe ngo amubere urugero ngo acyumve nibura agishake agikunde ashare ashake no gukiza abo rero batekerejeho cyane tubandikira ibitabo ubwo nta bundi buryo buca mu miyoboro y'ikoranabuhanga yo guhana amakuru ni ibitabo tubandikira ibitabo ndetse ibitabo byandikwa ku buryo ucyakira hariya ashobora kugikoresha adakeneye umwarimu ubwo ni cyo kigamijwe ni ukuvuga ngo ni igitabo kiri mu Kinyarwanda gisobanuye mu Kinyarwanda ariko kirimo n'ibisobanuro by'Icyongereza n'iby'Igifaransa mu gihe wowe ugikoresha waba uvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza waba uvuga Icyongereza noneho ushobora kugikoresha bitabaye ngombwa ko ujya hari uza kukwigisha icyo ni igikorwa cya cyakoze inzu kamari twamariye abari hanze muri hanze ya kure abari hafi bo abari hafi bavuga icyo ishinga ry'ikinyarwanda cyangwa batuye bakurikira radiyo rwanda burya radiyo rwanda ifite ingera henshi bafite ayo mahirwe gukomeza guhura n'ikinyarwanda si kimwe n'abari kure bo batabifite ayo mahirwe hanyuma ikintu cyo gucura amagambo abandi baracura ndetse bakasakaza mu ndimi z'amahanga amagambo akamamara uwo murimo natwe turawukora ariko dufite ubundi buryo tuwukoramo si nk'ubwo yuti ijambo niba ari buse tujye kuzakuyadiyona tubisakaze twashatse gufata igikorwa ku buryo tukiva imuzi turagenda dukora twubaka ikigega cy'amagambo y'ikinyarwanda uretse aya magambo twumva buri wese duhura nayo buri wese arafite
ndabumva mubandanye ndamwandanye
fide
ndabumva muranyumva
wenda kumva iyi telefone ni zima reka nguhe nimero yindi wampamagaraho
yego
birashoboka 0 7
yego
8 3 0 2
yego
6 7
yego
9 8
murakoze
kuko numvise atangiye gutera amahane
mubandanye
komeje rero twegeranyije amagambo cyane cyane amagambo adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi cyane cyane ayo magambo akoreshwa umwuga imyuga ubucuzi ubudozi imyuga itandukanye burya habamo amagambo y'ikinyarwanda ariko abanyarwanda badakunze gukoresha tukagira tuti ayo ni amagambo y'ikinyarwanda ahubwo tujye kugarura mu Kinyarwanda akadufasha kugenda dukumira ariya magambo y'amanyamahanga yinjira mu Kinyarwanda ikigega turacyubaka cy'amagambo 182 ubu rero tugenda tuvomamo noneho muri icyo kigega twandika inkoranyo ni mu Gifaransa ni dictionnaire tukavomamo tukandika inkoranya ijyanye n'ubuhinzi n'urugero tukavumamo tukandika inkoranya ijyanye n'ibinyabuzima ubu yarangiye y'ibinyabuzima twaherekanye ejo bundi ku itariki 20 umwaka utaha tuzasohora indi nkoranya y'ubuhinzi n'ubworozi kuko ni umurimo abantu benshi bahuriyeho kandi bakeneramo cyane amagambo y'ikinyarwanda
ego tubandanye ku mirongo ya telefone kandi dusi Abdul irindi zina ahuri ikibazo intererano munyaruse
nitwa nisabwa Abdul Saifu Agwero
ukaburihe
ni mu karere ka Rwamagana ni mu burasirazuba
bw'u Rwanda.
Yego.
Ikibazo intererano mu Nyaruse?
Ndagira ngo mbanze nshimire Modeste.
Eh, arabumva?
Ako nanone hari ikibazo nendaga kubaza cyangwa se sinzi uko navuga gusa biragaragara yuko ururimi rw'Ikinyarwanda ari ururimi rw'umuco w'Abanyarwanda, sibyo? Ako noneho iterambere ririmo kugenda riza, nabazaga ese ko aba bana barimo kubyiruka bari kubyirukira mu iterambere bagenda basoma n'indimi z'amahanga, harateganywa iki ku buryo bazakura biyumvishamo ururimi rw'Ikinyarwanda, dore ko hari n'abajya hanze gukomerezayo amashuri yabo? Murakoze.
Murakoze cyane. Mu mwishure muri make Modeste.
Mugabo make urakoze cyane Andrew, eh? Arakubwa iki? Nicyo kibazo ubwo kibazo tugihuriyeho turi benshi na Leta, ndetse ibyo naje mvuga ko ubu Leta yafashe ingamba ko abana bakiri bato bose biga mu Kinyarwanda, biga mu Kinyarwanda kugera ku myaka umunani mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Urumva ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo abaze amenyere Ikinyarwanda, ahure n'Ikinyarwanda akigwemo nagenera. Dukangurira ababyeyi kukimubwira, kukimubwigisha kugira ngo abaze akimenye. Iyo bageze hejuru rero barenze bagiye mu myaka yisumbuye, nibyo nanone dukomeza kubaherekeza tubegereza Ikinyarwanda. Nibyo nababwiye kandi amarushanwa mu Kinyarwanda, abana bakamenya kuvuga, bakamenya kwandika, bakamenya kubara inkuru mu Kinyarwanda. Dukomeza kubegera gutyo, tunakangurira ndetse n'abantu bose babyeyi n'abandi bahura nabo gukomeza kubegereza Ikinyarwanda. Mu magambo make Abdul, urumva ari ibyo?
Yego. Jean nawe nyine ku murongo wa telefone. Jean, uratwumva?
Ndabumva. Mwiriwe.
Mwiriwe. Irindi zina uhamagaye urihe?
Ni Jean Pomusentivesi Rwanda, Kigali mu Rwanda.
Yego. Ikibazo intererano mu Nyaruse?
Mfite ikibazo, nubwo wenda nk'Ikinyarwanda itegeko nshinga rikemera nk'ururimi rwemewe mu Rwanda, ariko usanga mu nzego za Leta Ikinyarwanda kidakoreshwa kandi n'abagikoreshejwe n'abagikoresha ukabona batari proud yacyo, mbega kitaba bakunda kukivanga. Hanyuma no mu bikorera Ikinyarwanda kirakoreshwa ariko ni gakeya cyane, mu bikorera ntabwo Ikinyarwanda gikoreshwa. Hanyuma nagira ngo mbaze uwo mutumirwa, murakora iki nk'abantu bashinzwe kubungabunga ururimi kugira ngo muri Leta ibizamini wenda bibe byatangwa mu Kinyarwanda, ibizamini byo kwandika n'ibyo kuvuga, hanyuma no mu bikorera nabwo umuntu nageramo asange kuko gikoreshwa, asana kuvuga ngo umuntu azi Icyongereza ngo nicyo azakoresha cyonyine kandi ukabona nta kintu bimubwiye. Najya mu munsi beza kuri icyo ngicyo.
Reka bishyure Modeste.
Ikabandi bikuzura akantu gatoya. Ikinyarwanda mu mategeko nshinga si ururimi rwemewe gusa, ni ururimi rw'igihugu. Niko bivuze kandi niko bimeze, wumva n'umwanya wihariye. Ni ururimi rw'igihugu rwonyine, ni rwo rwonyine ururimi rw'igihugu. Izindi ahubwo ni izo ndimi zemewe mu Rwanda, ariko icyo nta kibazo na ugize utero muri Leta, cyane cyane abantu bakunze gukoresha indimi z'amahanga ngira yita ku Kinyarwanda cyane. Ubundi Leta amabwiriza ariho nuko ari amategeko areba Abanyarwanda bose, ari imbwirwaruhame zibwirwa Abanyarwanda bose, ari andi mabwiriza ari Abanyarwanda bose, agomba kuba ari mu ndimi kugeza ubu eshatu. Ikinyarwanda ku mwanya wa mbere, Ikinyarwanda kije ku mwanya wa mbere. Urumva rero amategeko ntacyigize inyuma, ahubwo arakirebera nuko twebwe abantu tudakunze kubyitaho. Hariho burya cyane cyane mu bantu bize hari akantu ko wavuze ngo proud, hari akantu ko kugira ishema yo kuvuga indimi zo hanze kugira ngo abantu hari bagaragaze ko bize, bagaragaze ko bazi n'ibyo hanze birenze iby'u Rwanda. Ni byiza kubigaragaza, ariko uburyo tubikoramo nibwo tugara rero duhora tuvuga biti nibavuga batya bavuga batya, nibavuga batya bavuga batya, ni bibi, ni bibi, ni byonona ari ikinyarwanda ari ubindi wundi bashatse gukoresha abantu rero Jean de Pomsene mu bikangurambaga ni uguhuza aho kwigisha buryo ni uguhuza ntabwo uretse ko n'umuntu ukuze wenyine abafite n'imitekerereze ye uko abona ibintu kugira ngo umuhindure rimwe na rimwe dufata umwanya muremure cyane kuruta umwana we birihuta kumuhindura birihuta kumuhari imyitwarire mishyashya rero mu guhozaho nicyo dukora ubukangurambaga buhoraho buri gihe duhora tubwira abayobozi mu mirenge mu turere abakoresha inyandiko mu turere turebe ko bakoresha ikinyarwanda dore umwanya w'ikinyarwanda n'ibindi twibukira ko n'ibindi by'igihugu tuzi imbere ya zose ni uguhoza rero ryo kwigisha ariko kandi dufite n'icyizere ko bizajya kuko aho twari turusiho turi ubu ngubu dufite n'icyizere ko ibyo abantu batangiye kujya babikunda bizagira impinduka bikagira ikintu byahindura ku byari bisanzwe
yego dufise kandi Celestin irindi zina ahuri kibazo intererano nyarutse
mwiriwe mwashimiye mutumirwa namwe kandi ndabashimiye kuba munyakiriye
murakoze
ni intererano ariko n'agatekerezo
yego
hari aho bavuze bati ababyeyi bagomba kwita ku bana babo bakabigisha ikinyarwanda uwo mutumirwa wacu u Rwanda araruzi ese ni bangahe ababyeyi bo mu Rwanda bavuga icyongereza iki ndumva ari bake cyane ahubwo njye w'ikibazo mfite ni uburyo icyo kinyarwanda tukivugamo kuko ababyeyi natwe icyo kinyarwanda ntabwo tukizi turakivuga ariko ntabwo tukizi ndatanga urugero hari aho uvuga ati njyewe wajya n'ahandi ugasanga si ibyo wahamagara umuntu ati ngo bati mu kanya nari ndi kumva itangazo batanga bavuga ntibavuga noneho icyo ni cyo kibazo dufite mbere ukakuganiriza umwarimu muhamagaye arambwira ngo ingo kandi ni mwarimu none izo nizo ngorane ahubwo bagombye kuba mu ishuri n'abarimu nabo usanga icyo kinyarwanda bavuga uburyo bakigishamo atari ko bagikoresha mu mvugo
yego
ahangaha urumva ko ndabizi kuko nabo turiranwa n'abantu tuba duturanye aho naho niho hari ikibazo kuko wa mwana tuvugana kugira ngo azumva uko mvuga aba ari byo rimwe na rimwe akurana
reka bishyure
ahangaha yaza ku
yego reka bishyure muri make reka bishyure
yego sere
reka ndangeze
yego muherereze cyane ni munyarutse mwanya uri kugenda
nagiraga aganire azadusabira abayobozi niba bateguye disikuru iyo disikuru y'ikinyarwanda za fayinari za kantebo na igihe hadakenewe abanyamahanga baze bavuga mu kinyarwanda cyuzuye murakoze
mumwishyure muri make modeste
murakoze cyane Celestin murakoze nakumvise mu by'ukuri ugize uti ikinyarwanda ntabwo ababyeyi natwe ntitukizi hari abavuga batya abandi bakavuga batya ndakeka ko icyo atari cyo kibazo kinini si ikibazo gikuru kuko burya ku isi yose ku ndimi zose ziba ku isi zigenda zivugwa ku buryo butandukanye hakurikijwe aho abantu baba aho batuye aho umurimo bakora imyaka bafite bigenda bitandukana ariko nanone ni byiza koko ubigize neza no kubivuga hakaba ururimi mbonera bahuriraho bose arirwo twigisha amashuri arirwo twandikamo ibinyamakuru arirwo tugomba kuvuga mu mbwirwaruhame kuva ku maradiyo n'amateleviziyo n'ibindi ariko nibura ubonye ahubwo niba abanyarwanda bari bazi n'izo ndimi shami tuzizi n'ishami z'ikinyarwanda aho gukoresha indimi z'amahanga ahubwo tugakoresha izo zacu zivugwa mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba kuko n'ikinyarwanda ntabwo ari ishusho y'amahanga n'ikinyarwanda ariko kivugwa hariya nicyo ariko wavuze ukuri ababyeyi bamwe ni benshi nakonti banasobanukiwe n'uko bakwita ku gikorwa cyo gufasha abana babo mu muryango nabo bakwiye gufasha ubwabo nabo utabayobozi rero babarekeza fayinali za komitimenti
nivyo byuvuga nivyo koko kandi bora tubivuga kandi nabo bahora babwirwa no mu nama nkuru z'igihugu ndetse bahora baba ayo bakuru b'igihugu bahora batangira inama yo kutavanga indimi rimwe na rimwe n'ibinorohera abantu cyane cyane abantu bize bazi indimi nyinshi rimwe na rimwe bikunze kuborohera kugira ngo bahe ururimi umwanya warwo undi mwanya warwo ariko icyangombwa ni ubushake
yego yego dufise uwanyuma Elisa irindi zina huri ikibazo intererano nyarutse mwanya urarangiye
murakoze kuri nzima nzabigirwa ndi muri Australia nkuko bisanzwe hanyuma inzira nakusha nagomba ntange ni uko abarundi n'abanyarwanda dufite ikibazo kimwe duhurirako iyo tugeze ku rurimi rw'iwacu kavukire umengo ntabwo turukunda kandi umengo ntabwo tugwitayeho akaruro kari hafi n'akarorero nkajya ahantu herere muri Australia uyu giye kuri abandi bantu bazava mu bindi bihugu nk'abashinwa nk'akarorero usanga muhira mu bihiri iwabo bavuga indimi zabo kavukire zo mu bihugu baje bavamo icyongereza bakagikoresha iyo bagiye ku ishuri cyangwa iyo bari kubara bari muri kominote itavuga kwa rurimi rw'iwabo ariko twebwe abarundi usanga n'ababyeyi bacu cyangwa se ababyeyi bafise abana bato bahimiriza abana babo kuvuga icyongereza muhira no hanze yo muhira no kuvuga no ku mashuri kubwiyo mvuga bituma abana bakura babona yuko ikirundi kitanakenewe mbese bagakura batanakize akandi karorero narinde gutanga kari hafi kumbe aho cyagira ko mbaza n'akabazo gagufinda ni ku bijyanye na twebwe n'abarundi n'abanyarwanda kamvuga cyane cyane ku banyarwanda bari ngaho mu gihugu nk'akarorero ibintu biruze kuba igihe batora Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda mu by'ukuri byaragaragaye neza yuko batisunze imico n'akaranga by'u Rwanda kuko nk'ukugira ngo basese umuntu kuko katashoboye kwisigura mu cyongereza bakaca batora umuntu kuko atashoboye kwisigura mu cyongereza ibyo biraboneka na yuko koko habaye ikumira ry'ururimi hamwe n'imico n'akaranga by'iwacu bya Kinyafurika nk'abanyarwanda cyangwa se abarundi kugira ngo bambaze umutumire akagaragaza kugufinya nko muri icyo gihe nk'abantu nk'aba bakoze ibintu biri ku mugaragaro bakora iki kugira ngo babakebure
reka bishure muri make mu mwishure
yego
dukora nka uya nta gereza y'umuco ibaho gereza y'umuco ni inama umuha uramwegera ukamuha inama ukanyuza koko ibyo uvuze sindi n'undi wabigarutse hasi ntabwo byitaho cyane ku muco w'ikinyarwanda nibyo hariho uburyo bajya basobanura bati buriya nibyo turatuba Nyampinga w'u Rwanda ariko nanone dufite n'icyerekezo cy'uko ashobora kuzamuka akaba Nyampinga wa Afurika ashobora kuzamuka akaba Nyampinga w'isi bityo avuze icyongereza ni byiza azi ikifaransa ni byiza tubegerana natwe tukabaha inama kuri icyo kintu ndetse kandi ko batangiye kujya babyumva cyane kubera ko ubu basigaye batanga n'ibiganiro ku kinyarwanda mu gihe bitoza kuko baza kwitoza kugira ngo ibintu byinshi kugenda kugira gute bakabaha n'inyigisho z'ikinyarwanda n'akamaro k'ikinyarwanda ni buhoro buhoro wabo ariko nk'uko twaje tuvuga ni uguhozaho buhoro buhoro ariko dufite n'icyizere ko bizagenda bihindura cyane cyane ko bitangiye kujya nyinjira n'abantu benshi ngibi bituvuga ni byiza cyane nyirabyo birubaka n'ibyinshi barabyumva
yego ntitwaronse n'akanya umwanya utubanye muto ko ni ikiganiro gikomeye wo kuvuga kuri programme nshasha y'ururimi rw'ikinyarwanda ku rwego rwa masters iza yaratanguye ndibaza mu Rwanda kuri campus ya Rukara
igiye gutangira
ni kindi kintu muri uwo mugambi wo gukomeza ururimi no kurubungabunga
yego
murakoze cyane yari umutumire wacu Modeste nsanza baganwa umushakashatsi mu kigo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni hari mu kiganiro twako tuvuga bifatiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire n'ingene indimi zacu zobungabungwa cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga binini turashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro abakigize mu ruhara bakaduhamagara bagashikiriza n'ibiganiro bagashikiriza ibyiyumviro byabo bakabaza n'ibibazo n'umutumire wacu rero Modeste nsanza baganwa tubifurije mwese ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
tu urashimiye mugenzi wacu Fidele Nyungabo.